Mokgatlo wa Democratic Alliance o batla ho kenwa ka ho tibileng ho emiswa ho wa ha motlakase masepaleng wa Ngwathe moo amehang dibaka tse tshwanang le Rooiport, Wildevredenburg, Sperfield. Baahi le borakgwebo ba tobane le ho wa ha motlakase kgafetsa, moo borakgwebo bona ba lahlehelwang le ke lekeno le ho senyeha ha thepa. Nqa tse ding teng, motlakase o tsamaya matsatsi. Democratic Alliance e tlo ngola moemedi wa masepala le baokamedi ba Province lefapheng la COGTA ho batla dipatlisiso tsa tshebetso ya setekgeniki. Democratic Alliance e re baahi ba hloka tshebeletso e nepahetseng ho tswa masepaleng.